muntu anatera kufa yeunye sensi era kola binjo kumya babao yali tatambula imukabibi abadde talyosanga yeyongezemva yali tatambula imukabibi abadde talyosanga yeyongezemva natumya kubana n'abalabako emulowooza nti yawonye musibulwisha naye ziba zituuka mu munaana ogenda omukwatako nga yasisewo wamma abasomi munjulire nnyo biseera by'okuwummula engolo zibaawo n'omwaka weguba gumbawumba bintu biba bingi ebikyukakyuka eka yabwewe 1308 ettooke ly'ebbiyo ligula kasanvu kitegeeza n'abiina ebiri mu ggwanga tebibatiisa kubanga yandiba ttamwegenda abange biina ebiri mu nsi temubifaako abavubi obbakuba emigo amaato bagasa aba bagobeewo emubindi mwagoba mu kolodimmwe naye nze mbagamba tebibakanga abantu obbatemanga ente babaka bawambibwa abaana battibwa emisolo okulinnya otite yaleetebwa oyo tabakanga wamafuta galinnyera ekyo mbakakasa tuli ku ssaawa mobayiro mmano ziteekako emisolo bannange tebibatiisa oyo akubbira omusajja takuzimbya feesi gwe muddemu nti abayimbi ababakkuba enkokola abo temubafaako naalimu obulungi amala nannyuka esaawa y'okumaliriza aba akabala nnyo naalimu obulungi amala nayinuka esaawa y'ommala aba akabala yino wano Saddam Hussein nga yakanga nnyo nga buli lusha agezesa emizinga ne tukwata ku ttama nti eseggwawo kumbe yali ali ku ttamwegenda biriladdeni ye naatukanga n'omulevu gwe nga gukomeri yalina n'empuku wansi ezitisa kumbe yali ali ku ttamwegenda wano itira yatemula abantu kubanga ye yali omutemu asinga naye weekolerera ettima erisinga mwattu yali ali ku ttamwegenda Idi Amin Dada twamusomaku babagamba sabatu yaziriisa ne banne wano kibwetereyeyo ky'abantu kumbe yali ali ku ttamwegenda obote ne binaayiisa tubasoma nnyo be bamu kubaasigala wano mu byafaayo yo n'oweggulu oba yabulirawa n'amakkone yatusuzanga ku tebuse weyakyakiranga omutemu ennyo mwattu yali ali ku ttamwegenda be bamusota ne mutuula ku ngo nga baali basibu nnyo naye bakyakira okumanyika mu nsi mwattu baali ku ttamwegenda nammwe abayimbi abampalampa sibatidde eno yandiba ttamwegenda maleja mmusu ojunye abayimbi naye mpaawo n'akulimba kasho naye yakusuubiza okkakooyiye yagera awabula nnya ne yekyusakyusa naye ebyo tobitya ebigambo byabwe kubanga eno yandiba ttamwegenda kayira yayiye emmoroka neeyagalwa nnyo omutanda yasiima n'agituulamu paapa bwe yajja kayira era yafuba nnyo alabe ng'amuvuga afune obuyambi ng'ebya uganda bwe mubitegeera era kayira yalemesebwa nnyo nsonga kyali kyakujuna ggwanga ne uganda esomwe nga mu byafaayo naye ebyo byaliwo mwe mubiveeko kubanze kati bwenda batuli ku ttamwegenda abange bino ebiri mu nsi tebibatiisa abatimbi mugume ne jenifa naye yagenda oyo aloga emirimu gyo bwaba kutiisa ng'omugamba bw'oti wamma omubanda wa kabaka ebyo bye bakola tebikutiisa edikezo nywera abakuwolampa balinde muzaawaadi david mwana weruweru katandika butandisi abo tebakutiisa nantume munnange gamba sitabbuwa ebyaliwo tebimukanga produsa meki kakensa abakuzaalawa tebakutiisa ebiri mu nsi temubifaako abavubi obbakuba emigo amaato bagasa aba bagobeewo emubindi mwagoba mu kolodimmwe naye nze mbagamba tebibakanga abantu obbatemanga ente babaka bawambibwa abaana battibwa emisolo okulinnya otite yaleetebwa oyo tabakanga bw'amafuta galinnyera Echo mbaka kasa tulikusawa Mwomba ilu mando ziteka kemi solo Banange tebe batisa Uya kubiru mosajja Takuzimbia face kwe mude mundi Aba imi, aba wakubwe nkokola Abote mubafako Eno ya ni batamwe genda